mabibti uhi Benzi ni uchizi wenda wazimu Basi kila mtu atachizi kwa muda hake Na vingi misi vijui Anavo nipani vitu wazimu Amejawa utu utulivu haiba yake Atushavuka bo